Big sound, baby.
Nikute nani malaika au jini, ulivumbika tadhani, ulishushwa kutoka chini, sura nzuri ya kuvutia, miguu nazo hips ukitimbisha. Let na data wanda lost mpaka njia nikikutazama, mbembo unavyoita hujikuta mzuko na panda loi na dunda kasa bufa. Natamani kukuita ila nashindwa pa kuanzia, nata nikikupata na hisi kama utanzigua. Nashia tukutazama huku moyo unaumia, jinsi ulivyofungasha mtoto ufai kula bamia. Pisa baga mabaga ndivyo ndo vitu ulivyozoea, kapuku sina hela chipsi kuku tu na shaga kugongea. Mitumba na midosho na ndio mitoko naitokiaga, ukiona nimependeza ujue sikio ni lazima. Napenda kuwa nawe ila tatizo pesa sina. Oh my god, let's go.
Ndo maana sina pressure kila siku nikiwa nawe. Oh baby, oh baby, utu anaumba namba Mungu ili sipagawe. Na wewe, you were so amazing for me. On the bed in Kionawe, you were so amazing for me.
Tunyeshe true love kama ya bibi na babu. Staki mapenzi ya kisasa badaye nipate tabu. Bola tuende kanisani na siyo tushinde klabu. Na fly na kwita unatika siyo bubu. Kila nikisema love ya love itundo lako jibu. Na nita baby boy mina kuita baby girl. Usini geuze sheta ukanidanganya danganya. Wala miso shalo balo kanichanganya changanya baby. Vila umeumbika mbaka nega na unasoo baby. Umeumbika like Miss International. Una madimpo ila so kama ya omi. Napendo livo simple check you baka chini. Natamani ni kupela nazidiwa magori. Mapenzi bila pesa na gopa utahongwa gari. Wema wangu so sepetu livo kupenda Ivoni. Kweli mapenzi ni pofu metoboa zangu mboni.
Mana sina pressure kila siku nikiwa na way. Oh baby, kutuwa na umba na mbamu. Mwine sipa gawe. Na way, you were so mine.